More music from legitninja.com.
It's Crispy the Drummer Boy. Sekera, kwa vyo novya paikoko kutoka manzape. Picha twazi twanga kisera, posti insta wanga kwa kera. Bada ya chali kimoko, cause I just wanna let them know that my African beauty, African beauty, you're my African beauty. African beauty, you're my African beauty. Twanga kisera, posti insta wanga kwa kera. Bada ya chali kimoko, cause I just wanna let them know.